siwezi ngondo mani. Ai, ai. Far away you take me. Emhlabeni ngingawazi. Ngiyakho ulwa, ngiyakholelwa ngithina. Ubuya ngibona.
Do they want?